Mimi ninajua kesho iko sawa. Juu leo niko kwa basin, kesho niko shawa. Leo nikipanga, kesho niko sawa. Leo nikibanda, kesho niko java. Juu mimi niko na dreams, najitumani si drift. Mkononi naosha, then I dine with the kings. Hadi mwisho bila pics, na shukuru for this gift. Nyinyi ndo my support, keep on sharing all my links. Hope iko juu, lines iko true. Mnanikubali, mnaitisha round 2, sema
hope iko juu, lines iko true. Mnanikubali, mnaitisha round 2.
Drinks on me, mfuko iko. Count on me, nasi iko. Iko guaranteed, kesho iko.
Hope iko juu, hadi mwisho tu.
Drinks on me, mfuko iko. Count on me, nasi iko. Iko guaranteed, kesho iko.
Wapsi kuchu, hadi wisho tu.
Drinks on me, mfuko iko. Count on me, nasi iko. Niko guaranteed, kesho iko. Wapsi kuchu, hadi wisho tu.